studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakiraɓe heeɗiɓe studio tamani oɗo sa saki ko mawɗo Ousmane Dikko haalan toon kabaruji gonɗi ɗo ɗi ƴiwde maison de la presse ilaɓe makko Salim Diora wonani en to ɓoggi jande to batou sappo e gooɓa fedde jokkititoonde golle kawral algengal fuɗɗitangolleji muɗum hannde bamako o batou waɗa an waɗde wattude hakkunde guɓe ciñiɗe kawral ngal e hoore ngana kawrɗe caggal basikiɗal hakkunde gacca e astuya honjotoɓe yogaɓe ka kolliti koalaki yalla kawral ngal ana heɓe e ley batu o fewde e jogola kidal yo notiɓe aduna kani daraɗe darɗe mumen so mbaji mbina dakugol guɓe ɗe batu mawɗo waran wadde gaw ñande noga e joyi lewru septembre ndenno yo heƴaɓe temeɗe jetton wonɓe ley e caggal leydi ndi fuu kawrata hen fa de inare waɗa ley région o kadime ande leyɗe G5 sahel ɗe moɓodike fa kuɓidano hono wolde gueƴi ñawuji bondereji yalla ana keɓana jogola so torroɓe ɓe nayatorike heedi calɗi wolde muɗum yo ɗi goni sembe kabaruji ɗumen jogani on bisimilla mawɗon e dow studio tamani golleji batu sappo e gooɓe fedde jokkititoonde golle kawral algengal ana kaani fuɗɗitinde hannde bamako toɓɓe kewɗe ana e kaaldal ngal o batu sappo e gooɓe waran wadde wattu nde hakkunde guɓe ciñiɗe kawral deƴere e dewrintinal ngal ana tiiɗi ndenno haɓotoɓe gacca kañum eɓe asuya ɓe ana gondi e memodirde ɗe ñalaɗe fuu kidal fayse hoore mumen e hoore ka ko kaldi ko kawral waɗali e dow majjum keɗoɗenna Mamadou Samba Seku fa ɓeydoroɗen faamu
on jottoɓe hewɓe kollitivide ngal kawrital sifa kawrital cakkital banggal heɓande dabare tiɗala kidal o ana wara lebbi tati hande ɗeɗo guɓe ana immina base yakude mum en batta jogolal ngal wura kidal base yakude guɓal gacca mo plateforme e kañum guɓal ACA mo sima fuɗɗiti e ley cakkite yontere ƴaɓɓinde wakkati joni o an tiiɗi heɓude adad dartiɗo kala guɓal ana hefa gongal laataɗe fuɗɗitingel baasi o wakkati joni o kay kidal ana deƴƴita fun caggal baasi immiɗo o ndenno e ley oɗo sifa mette hakkude guɓe woni ko kawrital sappo e goɓal fedda jokkititagol golleji talku ɗi fuɗɗata hannde e ley kawrital sappoɓal gannogal e ley lewru juillet ƴaɓɓi ɗum fedde hertande kumaninde tiɗɗalla kidal joƴinannoma ngal kawrital sappo e goɓal fedde jokkititagol ngol udditoto dow sifa raf kawral hakkunde guɓe ɗe fay ɓoyal jaati horeɓe hewɓe fedde sima joppi golle e joƴinoy fedde wonde ɓeɓe noddiri mouvement pour le salut de l'azawad ngal kawrital bamako ngal watte dow tiɗɗallaji kewɗi
honjotoɓe yogaɓe ka mbi ko alaki yalla kawral ngal ana heɓe e ley kabaru kidal o e ley oɗo batuka ndenno e wi mabɓe du yo moɓiɓe ɗum notiɓe aduna ɓe kani darade darɗe mumen fa mbaji mbina hono guɓe joguiɗe kaɓorɗo ɗe dakude nokku gote e wi mabɓe du fewde eno kabaru ndenago worri e yarude caggal ni yo gouvernement hani ardinde andinde yo kañum woni ardo ley golle kawral ngal maître Abdourahmane Ben Touré o avocat o janguino université du wonko haalde Issa Fakaba Sissoko keɗeɗen ko Mamadou Samba Seku faccitani en
je pense aussi l'intérêt de la population est
hakkille am so nafa jamare nde woni fanda seraji ɗi woni ɓamata ɗi ana hani ɓe dawtoro ɗum sala ɓe wajibina guɓe kaftoje ɗe jaɓana golleji nangugo kaɓorɗe mabɓe e kañe dakagol min jaɓani sifa golleji ɗi banggal ko woodi ko ndenno ɗum gasta fe wakkati nde lam o inni golleji talkuru ndu woɓɓe ana jokki wadde sago mum en yoni koɓe daro darde mabɓe ɓe kala ngonga ɓe kollita dum anniya mabɓe kedde adunaru o ɓe anda wiide kala ko gollata joni ko yo batte nafa yimɓele saaha leydi ndi ndenno soni immaɗe talkuru ndu mbawatako heɓade joni joni min jappan golleji talkuru ndu saabi min jetta hen nafa banggal yimɓele amen soni ɗum nafata yimɓele saaha leydi ndi yonay ko ɗum jokka gollede wona hononi min joganani ɗum anniyaji bonɗi ka so ɗum jokki gollede ni min miila fey so ɗum wawana kabaru ndenago saaha leydi ndi ɓiɓɓe leydi mali gonɓe kidal ɓe jeesi torra fuf batte ɗeɗo guɓe kaftoje ɗo tumbudu toon neɗɗo wawa fey woɗɗade ngal wuro nde e kilométre yogaji gawadu noon wurri ndenno ana hani ɓeɗo yimɓele wajibinde yoppude kaɓorɗe ɗe na kedde adnar ndu wala bawɗe wajibinde ɗeɗo guɓe joppude kaɓorɗe ɗe ɗum woni ko jimmi famude ndenno soɓe jogui bawɗe muɗum ko ɗum saabu ɓe nawtorta ko ɗum
kala ko jiɗɗon famitade poɗe fay dow bemel amen facebook na twitter do studio tamani dendangal guɓe CMFPR garan wadde batu mawɗo région gawa o ñandinogay e joyi lewru septembre 2016 ley ngaldure gawande batane oɗo batu balɗe tati yo rentide hono joɗiɓe région o fuu o endan dum mobude doleji gubbe de fa darano hono de inare e hakkilu joodingu le region e wi daranibe batu o hejabe temene jetton joodibe ley e tiagal leedi ndi fu kawran e kawran hen nan Ibrahim Abdoulaye Diallo horejo daranide batu o to gawato wonko haalde imrena kilu mayga keddana Mamadou Sam Seku
le forum est destiné à les regrouper
fa nangal kawrtal yo rentinde be sala dawral ana wada hakkunde korborobe sabi min taki wiide titalaji kewdi ana hakkunde amen enen gonbe le golle forobe hakkunde gubbe de hakkunde kala bibe korborobe gombe ngender leedi ndi e tiagal leedi ndi denna yo dawrude be fuf be kawran ko goto sala e njida e ben jawta jafundira be dawradum sala leñol korborobe nan jida be denta be darano nafaji mabbe sala de jirwa de jara yeso hewti a korboro tan fay goto yopaka kala ko gunduda kala to taweda der leedi ndi ma tiagal leedi ndi a hebi warde ma heba warde anda yo nafa en fuf non fay goto yopaka
si ne vient pas en tout cas les départs qui sont concernés bau bien qui a été exclu
hono yimbe jombe en kaborde be anda ka ko goni ka nabbi no mobile ambulance lerengel kenge dun li cercle nyafunguto nenna cdn ka koliti be jippini hono nyawbe be pad mabbe nabude ngel ngel do mobel nenno ko mangal pad en mali tewnitibe ko be joppingel nokkuda hakkunde mudde lere kilo ngaji 45 kambe horaka be nati ciobe region G5 Sahel ana wondi e daranade pati gawnde le walde ge nyaw bondereji nadu ko nandi e mudun batu mudun wadi kenya bam ko do fa o do projet nawto nafo jama fu heba jalogal e golle le rentinde kadime ande leedi Chad Niger Burkina Faso Senegal fawarde e leedi Mauritanie kanko Bakary Diarra secrétaire général do ministère Tialal e channel jama wonko haldi e Mariam Koulibaly kedena Mamadou Sama Seku
la mise en place d'un réseau de laboratoire
odo laboratoire gondo leede kawde yu batta kulbinali di bondrebe ngata fewde adnarndu sabi yama ele ko warato kambe bondrebe jon en kaborde hande be an baawdu nawtorade geeyi nyawdi yogay ido geeyi nyaw modja fe geeyi nyaw ebola en ana mbawi nabede nokku fuf idi mbawi dun masinde yimbe le hobbe darande wotere hewti lede men de gala sembe na hani ben denta dawrude hon ido sifaji sala kala do di mata dabareji majji kuncene hore pati bondrebe nawtorode doni sifa kawrutal ngal lede joy G5 Sahel gonno e mudun e pammi wiide na hani ben denta e golleji di
mettre en synergie les différents efforts
batu wadi do politika ko e jogala leydi kenge do bamako do batten mudun yo hebande tiida laaji leydi jogala ministere o holliti tiagal batu o hejo heso mbalani leydi dun kadastra dadet faaki kiite leydi calali mali kanko ministre Mohamed Ali Batili wonko haldi e Mariam Kamba Keita keddana Mamadou Sama Seku
donc cet atelier vise
fadangal kawrtal dawrude auditigol guichengaji sala yimbele na keba wadde totondiral hakkilaji yido berande hunchande hore dati latudi sababu juingo gollirde ko maninde kabar leydi so nedda gollirde latto sababu nuku goto wasa tawrede talki kewdi ndendo so nuku hebama kawrintino ndeno dun kala talki ana rena dun nuku jidi bangal sariya ndenno andata homo jennuko o e les sariya dun wawata bamtare juure joom hala nedda gollirde lunide kadas hala magilla e wattu bamtare leydi malindi e le hitane 1960 e wattu mudun dumen e kadas wodi non gollirde dumen o kay an heddi gollirde kadas woni ne meeda ko juinede
kadas n'a jamais existé
Union européenne et royaume uni ngoni faabo tobe studio tamani
Sengarte kabaruji region ngaji yedem kedem famata hono batu wadi kuchala kenya fa bale politiki de andana no woteji kominaji garoji di ngarata yo projet o hebi ngodo hakkilo li dabareji lali logal woteji kominaji kanyo e region ngaji charta di nyande nogay lewru novembre warorumde projet papato do hono margal dabaji le sahel baddi kenya e maire yoroso nono marobe dabaji waye beton hejabe gollirde cercle o fawarde sukabe cercle o fu kawri e batu o nena halaji ndogi do kaldal e jabande kawral hakkunde yimbe ngam nokkuje do projet o e hore mu wonde gollude fawarde e gollirde mudum le cercle o batten ngodo hejo dubi jeegom yo faabade marobe dabaji li dabareji kewdi e golleji mu en sengartiri hedi sigaso suudu hono julako e usinaji sigaso to fuddi batuji famminde jama o ila kenye di mobi di batuji mobi hono julabe ton fa pamana no usuruji ngarata leede umiwade ngol familgol wadi batte salade mabbe du yobudo hono usuru se kayfa gollirde lampo gollirde ton dodo kaddude e dido kabaruji handen kedde hedade yewtere ma ana yeso yen tawde jangol